omuliro gwaka kwata sala kwata
bigambo byenyimba teka ya matugo ekirala lumirirwe ensiyo bobangoli na chokola chikole wawula tobakogolunya yegwe wajja notugamba wetulikulondera buli kyanotuyamba watesa bubiruli semateka nomulinyamu amanya gange nze jinja oh, amasanyalaze kyegasibuka kale wampisa bubi lwe wakongeza luli bwe oh, sikuwa sento nsalako kyokka benga gabiraba galina ndizimba ntya kalina wano bonzijako buli kantu kenina bolaba bakulembeze balwana
www.djerica.com.